Jama love
Westside music block.
Tiak.
I found love in a hopeless place. Malos if I say love me. You gave me love and you made me a brand new girl. I'm gonna love you, baby.
If you manili la toma kuzama. Monati wali la tole ki womu tuna.
Monati wali la tole ki womu tuna. Monati wali la tole ki womu tuna.
Monati wali la tole ki womu tuna. Monati wali la tole ki womu tuna.
Monati wali la tole ki womu tuna. Monati wali la tole ki womu tuna.
Sati tike mufebu. Month of love, ndanda lile komu kwezu kulia kuma. Wakuchipata na kukwali we mpili ma. Nejinga na show bali shite mwa. Fast forward kimo chungulo mboy 7. Tue mwona kwe fialu. From blue gums to a feature pa koko mboy 7. Hey, kelo wangaliko na tiwe muitane. Aposhe koma mwine. She came looking nice popopo. Like a star jemele sema. Damu kwete komu nenu. Aisa seka at our pandineka. But I have a friend, ne Elizabeth. Though we go a lease, Njebele say my please. Moli shile poko. We still have time, kele lile 24. Bae samu tumi na lease. Vela kuno, wafuna wakuone kwa walendo kuno. And then she goes like, nilipa duty kupeta uke. The next 30 minutes, uko ningafike. Bro, she never showed up. Njebele it's okay. Tizamu tenda lila mailo kunyumba kwa geti yako.
Nifuma nili la toma kuzamaya.
Mwakuzamaya.
Nifuma nili la toma kuzamaya.
Nifuma nili la toma kuzamaya.
Monati wali la tole ki womu tuna. Monati wali la tole ki womu tuna.
Monati wali la tole ki womu tuna. Monati wali la tole ki womu tuna.
Monati wali la tole ki womu tuna. Monati wali la tole ki womu tuna.
Monati wali la tole ki womu tuna. Monati wali la tole ki womu tuna.
Okay, bantu bakuma na muzizila zosiana. Bina fama love via mbila kufana. Niliko na mango zai. Fama love vina mbila mubasi. Apa piti kamba ni Mr. and Mrs. Ama kwao adiwani na kucheji. Ama kwao hama Facebook page. Bina ni kumarket po indi kula veji. Ni love niza mungu doa na chibum. Nino saaji wa shali langakum. Estaba ya kupota ya utuwa na fake. Na miti ya ko reality check.
I'm gonna hold on to you, baby.
Hold on to you, baby.
Go find a love for day,
go find a life.
Carry your kids for you, baby.
Carry your kids for you, baby.
I'm the real that you're looking for. I'm gonna hold on to you, baby.
To you,
go find a love for day, day, day. Carry your kids for you, baby.
Carry your kids for you,
I'm the missing rib that you're looking for.
Monati wali la tole ki womu tuna.
Oh yes.
Monati wali la tole ki womu tuna.
Monati wali la tole ki womu tuna. Monati wali la tole ki womu tuna.
Monati wali la tole ki womu tuna. Monati wali la tole ki womu tuna.
Monati wali la tole ki womu tuna. Monati wali la tole ki womu tuna.
You will be there. When I need somebody to be there for me.
You know me. Atishani. Wano Molosa, Nakoya Hamidi, Tiak.
Big ups to I people, see Africa, mega beats.
Downloaded from westsidemusicblog.net.